qayga jacayl ka dega waxaan dada oo qarshaba dareen ku adkayso qayga jacayl ka dega waxaan dada oo qarshaba dareen ku adkayso dan dusha ka jaclaay sheego 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 damba tiri intaan aashaq ku dilin mudan dusha ka jaclaay sheego 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 damba tiri intaan aashaq ku dilin qayga hadda ahaatay naftayduna ay ku doontay haddaada xalka igula daasho waliba iidabaxsanaato miyuu kula degay dhulkani qayga hadda ahaatay hadda qayga hadda ahaatay naftayduna ay ku doontay dada xalka igula daasho waliba iidabaxsanaato miyuu kula degay dhulkani mudan dusha ka jaclaay sheego 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 damba tiri intaan aashaq ku dilin qayga hadda ahaatay hadda qayga hadda ahaatay naftayduna ay ku doontay haddaada xalka igula daasho waliba iidabaxsanaato miyuu kula degay dhulkani miyuu kula degay dhulkani iga hadda ahaatay hadda qayga hadda ahaatay maqtayduna ay ku doontay haddada xalka igula daasho waliba ii dabacsanaato miyuu kula degay dhulkani miyuu kula degay dhulkani qayga hadda ahaatay hadda qayga hadda ahaatay naftayduna ay ku doontay haddada xalka igula daasho waliba ii dabacsanaato miyuu kula degay dhulkani miyuu kula degay dhulkani